I'm young and I'm ready to mingle.
Yeah.
Nataka mtoto mzuri twende out.
EG.
I'm young and I'm ready to mingle. Yeah.
Nimechoka kuwa single. I'm looking for somebody. Twende naye home. Nimechoka kuwa single mama. I need somebody. Twende naye home, yeah. Imekuwa long time me alone. Hadi naye missing mapenzi. I need somebody in my bedroom. Hajanilipie mapenzi. Imekuwa long time me alone. Nahisi na missing mapenzi. I need somebody in my bedroom. Kuishi mwenyewe siwezi. Hey baby,
baby,
hey lady, be mine, don't go. Hey baby,
baby,
hey lady, be mine. Nimechoka kuwa single. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Niko single mama. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Niko single.
Somebody.
Niko single.
Yeah, it's P-Boy.
Somebody,
baby.
Somebody niko single.
Uswe mgumu kupokee siya zangu. Siyajui mapenzi la nataka uwe wangu. Hunu kweli toka ndani ya moyo wangu. Na vigezo vyote tunzao kwa mama yake zungu. Sitotaka utunze siri ngoja kuambie. Ulivyo mzuri staki wengine wa kuangalie. Muda wote natamani tu nikusifie. Una sifa zote mimi sijaona tangia nikue. Hasa zangu mimi nafanya kwa ajili yako. Najotaka unifanye wa peke yako. Naitwa shujaa kila upande kwa uwepo wako. Sitaji unichanganye nahitaji tujenge kapo. Mitaa inatambua mimi ni ID. Track zipo kama CV. Kuhusu hustle mimi ni fighter keeping OG. You can believe me baby.
Hey baby,
baby,
hey lady, be mine, don't go. Hey baby,
baby,
hey lady, be mine. Nimechoka kuwa single. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Niko single mama. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Niko single.
Somebody.
Niko single.
Music.